Ngā take o te taitokeru.
Ngā mana ki tanga o te wā kia koutou katoa, nau mai tahuri mai ki ngā rongorongo atu i te whare kōrero o te hiku o te ika. Haere ake nei ko ngā take o te taitokereu he mea tautoko e wātea me te maanga i pāho. Ko ngā kaupapa upoko mo tēnei haura e tautoko ana te hiku o te ika i te whawhainui kei Hawaii mo te maunga tapu mauna kia. Ka rua, e hikaka ana te poari o te onerua ātohe mo ngā kaupapa tiaki i tēnei taonga. Ngā rangi kei te heke mai, ka mutu, he tu pāpaku kua kitea i te taone o taipa i te hiku o te ika. Koe a pū ngā take e haere ake nei.
Tēnā te tai no ke rau.
Kei te motu o Hawaii, te kaiwhakahaere matua o te hiku media a Peter Lucas Jones. Ki reira e tautoko i ngā kanaka Māori i o rātou mahi, kia tautohe atu ki te kāwanatanga o reira, kia kaua e tūkino i tō rātou maunga tapu, a mauna kia. Ehara tēnei i te āhuatanga rereke mō ngā iwi taketake o te ao, he pakanga hoki ki roto i te tonga o Tāmaki Makaurau, mo te whenua taurikura. O ihu mātou, he oi anō anei a Peter Lucas Jones mō ngā kaupapa i Maunakea.
Ka mutu kua hui katoa ngā kanaka Māori ki konei ki te pūtake o tēnei maunga. Hei whakātū i tō rātou aroha ki tō rātou maunga tapu. Neke atu i te rua mano tāngata e hui hui mai ana ki te pūtake o te maunga. Kei konei ngā kuia me ngā kaumātua, ngā kaiarehi o te kaupapa me ngā kaupapa kaimai. Ka mutu mārake rake te kite i tō rātou kaha ki te porotehe atu ki te kāwanatanga o konei mō tō rātou hiehia ki te tūkino i te maunga.
Ko te reo tira o Peter Lucas Jones. E hikaka ana te poari o te onerua ātohe mō ngā kaupapa tiaki i tēnei taonga mō ngā rangi kei te heke mai. Whai muri mai ngā hui a hāpuri i whakatau ai i ētahi naue o te hāpuri, nā ka tāia tātou te koke whakamua, i runga i te whakarokotahi. Anei a hāmi piripi.
I haere mai e tahi o ngā tāngata no te kau, te mea mai kia mate, hei, kia kawaku te wareware. Ko mate o ke ngā kaipupuri hea mo te wakata hauera. It's private property, get here.
Mm.
It's got Aupouri trustees. And ki hei mātou i tino marama i nā nena ka āhu hira kieta mātou nei titiro. Nā te mea, kei ko nā no ngā kaipupuri whenua kei wanga nui ngā mahi a te pōri. Ke pai hoki tira. Engari, te tikanga ke mahi tahi ai. Hei mea ora anō mo te onu.
Ko te reo teira o Hami Piripi. Tokorua ngā wahine i roto i te hiku a teika kua ngaro i ngā tau kua taha ake nei. No ngā rangi tata nei hoki i rapua i tētahi tupāpaku ki te takiwā o taipa, nā kua koke ai ngā mahiranga hau o te ope prihimana o tēnei takiwā kia whakatau ko wai tēnei tangata, ā kua ake nei ka puta ai te ripua ta whakatau. Ka tia kira e tātou mā kui apu ngā take o te tai toke rau mō tēnei wā, ko Daphne Popata a hau o te hiku a tika, hei kona rā.
Anō reire te motu, mā wāte, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko,
nā te mārama.